K on the beat, you turn records.
Kila nkicheki picha sina sababu ya kukwacha. Cute wa kiafrika, figa double decker. Jicho limesha road, kwako nikagota. Hata kidondosha kodi, kato watu wanipata. Sina tena mchezo wa kodi, sasa naiwaza pesa. Ni jenge family, toto na yoyota. Isigeuke kitenda wheeling, kaikosa bata. Pole sana pista, kwa kisa cha madembwe. Mapito tunapita, pamoja Mungu tombe. Tuishinde hii vita, nawe mbele tusonge. Ni mbali tumetoka, pia vingi visa. Tukisaka hakika, kwaro nyingi mixa. Nilipo adai kanja panda ukuniacha, ukanishika mkono, makosa tukafuta. Mitau kaipa somo, wakashindwa cha kuandika. Haukufanya kusudi wa my love paper. Jua bado na kuitaji yako open letter.
Sikumbuki tena yalopita, sikumbuki tena baby, sikumbuki tena.
Michezo flani, hasa nkiwa kitandani. Zaga kibao mezani, ila nakosa kampani. Sometime kitani, naonekana hayawani. Alone nahangaika, kila nkivuta picha. Machoni umenitoka, moyo na hadaika. Peke yangu kwa kitanda, naimisi bacha wangu. Uropenda kuiimba, kuidedicate kwangu. Umeifunga milango, kasepa na masakimi. Bado ndani ya mjengo, wengine si wasiki. Hata meshalia saa, nahisi mesimama. Wakati umefuba, nyota haingai tena. Visa geuza story, ili tuifunze mita. Kuwa upendo wa kweli, hautozimiwa tana. Vo recognize my flow, machozi kwa hisia. Na ndondoka paka soyo, yote cause naumia. Hili bonge rapigo, meshindwa fumiria. Sababu yako pista, mtoto kigoli. You shine like a star, come close to my eyes. Nijisi kwenye Jupiter, macho ya narealize.
Sikumbuki tena yalopita, sikumbuki tena baby, sikumbuki tena yalopita, sikumbuki tena baby. Basi njo tugange ajayo, yalopita sindwele. Basi njo tugange ajayo baby. Njo tugange ajayo, yalopita sindwele. Basi njo tugange ajayo baby.
Yo, utamaduni na shedi bidas for real. Kibia vibaya, Q-Town Records.